mboni mukozi imana wakozi ndirimbo nziza zifasha abantu sukukurata ibyo wakoze biragaragara abakuru n'abatoya bose barabihamya Siraheri mboni mukozi imana wakozi ndirimbo nziza zifasha abantu sukukurata ibyo wakoze biragaragara abakuru n'abatoya bose barabihamya ndagushima mana wowe utanga impano nzima ugatanga n'ubucyo bwo kuzikoresha ndagushima mana wowe utanga impano nzima ugatanga n'ubucyo bwo kuzikoresha Ndashimira umubyeyi wakubyaye yagutwite amezi cyenda yose arashira Imana yamurindiye intambwe zibirenge byose umubyeyi n'urukundo arije ngesera amezi cyenda yose agashira umubyeyi n'urukundo Ndagushima mama, utanga impano nzima, ugatanga n'ubucyo bwo kuzikoresha. Ndagushima mama, abaririmbyi, utanga impano nzima, waduhaye impano nziza bwo kuzikoresha. Dukunda